Μωρή σε να κάτσε αρχένει, δύο εφάνω ορμόζα κασούλιος τανί. Βία εφάνω ορμόζα τα τελαμαύρα κάξα της αδίτ, βίω ήτον τφόρου ρέτσα κασούλιος τανί, για ιού γιαλκάμνη. Yo ya jerhen galchuma folin sen naga vio afan ormo vio ten tforo raja kasu jirtan wangu ya qom mila mani sen ihopesin kuya sambata amma jid dami sadiitif did dami afulitif sen ihopesin ansara ala khayat wala da fufunati sen ittimna wandi yo tanu jan khaysa akto kirde binaitin sen ittim oduri yo tanu jan khaysa akto sen ittimet wana fedechan
american president isi afurtami jaysu khakha chifte motum matkhinat fla president ni tkhahat washington dc us capital دلا سبيل التجاراني وراني خوم خورني هدو مرسيتين اي قجر قبال لكانو ميغان واشنطن دي سي تيسو موتوما امريكا لفتي دي كايو نمي خوم دي بترباج عالان كيس جراتو تنيني دوري ويا كانخا نم مليون هدو تسمت اما انتان مرقابتان مرساني خارات تجوفاني تنتوب بانيساني قم جوفانو يو اي قجران دي دي بالا واشنطن دي سي ناشنال موليا يو جوفان خارا بابورا خلاف جاليا يو جوفان خارا قردا رقا President in America Donald Trump ada American gane dibito kof jata makaba chabat kha president in namis muwat ABC kopi gamachu sunille dufufi disetti gane manu White House kessa Florida godanu fi tana nisa Mike Pence ammo kopi Joe Biden fi Kamala Harris presidentum matfilan tanatti dufuf khurfojir mani mari America turban dabrkhis president Trump war iside gar Congress America laf president in tkhate motum matkhannan kanad dulchis jedanetti amalle himacha impeachment jedanin himachu seret tikete fachu tijran جيكم سيديو تناتي في جاجتتين جابي فتة لفيقة جو جراتو الامريكان اكو ماماليسي ناقماني موتوما والخنة جوفي ابديني جو جران سربتوت قويا خانا يامن كيسا ليدي غاقا جينيفر لوبيز فاتي ورقرا يامانيتين كوبي جر جو بايدن في كمالا خاريس وري پريزدانت امريكاتي في تانتو پريزدانت امريكاتي في لاتاني امت امريكا خمر ابافوريتاو كورونا انفته والفن نسانيت في جلاني سغنتار كوبي ساني في الدفاني كوبيتان ماتيو في غورتاني تدفاني ابسي لبو جرد وماتي عادة جوف قبسي سنة لبافور ديد بالله يادنو President Abraham Lincoln idaban Lincoln Memorial jiran biratti laganitin kopi sun keset argam American guya kopi gamachu president itfilan kanad dufa corona alle krawfegan woltramachu jiran virusin corona kunin America tamalle akmale dabalade mujir namidu ku khankabu demum deme California ti million sadia yugay America ti million didamya furiti ayujal California America gamri ajirti dukubi kun nanno sunitu guddum heddecha de mujir kursi corona dab moderna radu famo namak tokko dibu jiraachu nisallen yaaddo namat tawujir california ni kuta america gugurdo khaysa tokko nam million afur tama tawut khaysi jiraat nam khumso domi saditi fi dibu torba fi dami afur caalut dib khana lubbu dabe aka university in america be come to john hopkins yetet california ni namisi heddu corona ra akemachu jirt ogeyote korsa ammo korsa moderna ra dofu kirada bangafachu tiran motumman america harai dofu jir kun ne wan corona khanaratti hajaj gugurda basuf dem
kan naggeeffata jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaa keessatti argame as ayyaanni cuuphaa waltajjii irratti yeroo kabajamu kun kan jalqabaati. Kabaja ayyaana cuuphaa baranaa irrattis hordoftoonni amantii kiristaanaa ortodoksii hedduminaan irratti hirmaatan. Paatriyaarkiin amantii ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas sirna kan irratti argamuudhaan uummanni dhukkuba HIV/AIDS fi vaayirasii koroonaa irraa akka of eeggatu dhaamsa dabarsaniiru. Wal gargaaruunis duudhaa uummataa ta'e itti fufuu qabaa jedhu. Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaasa nu erge.
Ayyaanni cuuphaa bara kanaa haala ho'aan kabajamus namoonni raadiyoon sagalee ameerikaa haasofsiise akka ibsanitti hirmaattonni ayyaanichaa hedduun vaayirasii koronaa waan dagatan fakkaatu jedhan gariin ammoo of eeggannoon jiraa jechuun ibsaniiru.
Maqaan koo faarfataa Daagurisheetu Yaadis jedhama. Kanan nufes waalla duukaa bootaa wiirtuu gaddu galeessa koree faarfannaa irratti. Ayyaanni cuuphaa baranaa sababa koronaatiin haala barreen gaddaatiif kabajuu baannus hamma ta'e garuu koronaa marraa ofirraa eegaa hamma danda'ameen kabajamaa oolera jechuun jaalalaanis akka barreen gaddaatti ta'uu baatus hamma ta'e gaggeeffamee deeyyaati. Haala koronaa wajjin koronaan of eeggannoo irratti hagas mara mul'achuu baatus hamma ta'e garuu uummanni of eeggaa jira jedheeyyaati. Maaskii kan godhatan jiru kan hin godhannes immoo fageenya isaanii eeggatanii haalaan gaggeeffamaa jiru deeyyaati.
Ayyaanni cuuphaa baranaa baay'ee kan namatti toluu fi haala gammachuudhaan kan kabajaa jirrudha. Barreen gaddaa egaa namni baay'inaanis kana hin caalaa haa ta'u malee baranammoo sababii koovidiidhaan namni xiqqoo akka barreen gaddaan taane haa ta'u garuu baay'inni nama ammayyuu jira garuu namni maaksii godhachuudhaan fageenya isaa eeggachuudhaan haala gaariidhaan kabajee jira jechuudha.
Ayyaanni cuuphaa ayyaana amantaa ta'uurra darbee waliin jireenya hawaasummaadhaaf bu'uuraa jechuun paatriyaarkiin mana amantaa ortodoksii tawaayidoo Itoophiyaa qulqulluu Abuna Maatiyaas ibsaniiru.
በዓለ ጥምቀታችን ባለፈው ዓመት በዩኔስኮ ለመመዝገብ እንደበቃ ይታወሳል።
አያን ጩባ ኬኛ በረደርቤ ዩኔስኮ ረትገልማውን ኢሳኒ ያደተማ አቦቲንዱሪ የሮያነ ከነከበጀን አመንታን አለ ወልቲ ለሚንሲያዋ ሱማ አከጭሙ ደንደውፍ ከወልቲ ነማፊዱ ከነዋራርሱ ከኒፋውል ጋፈቺ ሱፊ ወሊንጅሬኝ ጭምሱ ተው ሳትያመኑ አከስቲ ዱዳይ ሳኒ ጃረተን ከናፍ አያነ ከነነኒውንዲ ሀዊኔ ከታ አያንቺ እርማች ሳተው ሳቲን አዳን ሄዱ ፋፋን ገራገራቲን ፋርፈቹፊ ከእና ታሲሱን አያነ አዳይ ሰታሲሳ ዱዳ ሱማ አመንታር ራብሩቅ ከና ኢትዮጵያኖትኒ ሁንዲከኛዩ ስርናን ኩኑን ሱፊ እትፈየደሙ ቀምና
ልንጠቀምበት ይገባል።
አቡነ ማቲያስ እትደበሉን ኡመን ዲቤ ኤችአይቪ ኤርሲፊ ቫይረስ ኮሮናራ አኮፌኩ ሁበቺዘን
ለበርካታ አመታት የህዝባችንን ጤና ጠንቅ ሆኖ
ወጎተ ኤራዳፍ ረኮፈያ ኡመተከኛ ከንቴ ቱሬ ኡኩኒ ኤችአይቪ ኤሲ አመስረዴ ቢዳኑ መተከኛ ኬሱማ ደረገጎ ተከኛ ቢዳ አከጅሩ አጋማጅራ ከናፊስ ዱኩበ ከነትሱፍ በርምሶ ወንጌላ ተኮ ፊቶኮ ምርታው ከንጀዱ ሆጂረ ኦልቹን ኬኛ ድርቀማ ሰገሌ ዋቀዩስ ከንመጎር ሰዋንቴፍ ውመትኒ ኩርሰ ከነፍረቹን ኤችአይቪ ኤድስ ራኮፌ መቃዋቀዩ ቲኒ ከረና ከኔም ቫይረሲ ከናንቀቡን ተንጅር ተነሞ ቆርጨ ኦጌሲ ፈያሲኒፍ ከንዶስ ወዳንን ኩቲን ፍረቹን ደገትና ጠበለ ዮዴምተን ቆርጨ ስንዲስና ለማኑ መሳውል ፋኖ ፍረጣ ዱመረት ተወርዶፍቶት ነመንታ ክርስቲያና የሮያ ንጩባ ከነከበጅኑ አዱኛ ፍብየከኛ ሶዳጭማ ከይሰከንገልች ቫይረሲ ኮሮና ዳናከይ ሚደምኔፍ ሁንዱንቱ ኦፌከኖጭማ ከታሲሱ ኤርጋቡማ ከኛ ኒደበርስና
አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን።
ሚኒስትር አዳፍ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ዶክተር ሄሮት ካሳ አያን ጩባ በረደርብ አካምባት ዩኔስኮ ተከንገል ማይጀቹን አያንጭ ሰደርካ አዱኛት በከምቲ ከንቀቦፊ ጃለተማና ጀቹን ይፍሰኒ ያያነው ጋውንዶ ጋፈርጋ ኦሚጋ ዲዛገርቢ ኦሚጋ ዲዛገርቢ ኩንጎረኛ ታ ኩንጎሩ ጋታ ሜጎሪ ብራደር ሜጎሪ ብራደር ዮ ባርቶና ጋኒ ኦቾማሙራኒ ከሮንጋ ዲዛዱርባ ከሮንጋ
ጋጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ከወጎታ ፍረንደብረን ዩናይትድ ስቴትስ ሆገነን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሮጂ ሳኒ ጥምረተኒ ነጋዳ ሙዳን ታይታ ገልክሰኒ ጅሩ ጆ ባይደን ይፍታንቱ ሳኒ ካማላ ሃሪስሞ ዋጅረ መነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ፉል ረት ከኩሴኑ ዳን ታይታ ቀበተኒ ጅሩ ሰበባ ያዶ ነገኛፍ ኡጉራ ቫይረሲ ኮሮና ቲንከንከ ለኮፕስ ለሚወን አሜሪካ አርገመኒ አገዱሪ ባየቹ ባተዩ ኡመንያዮ ኦገኖተ ፍለቴከነ ሲመቴጅራ ጋዜጤሶን ነዱኛ ሳፋንኔዱዳን ዴምሰ ሲርነሙደመ ፕሬዝዳንቱማ ከነገባሳ ጅረን ዋይልከኝ ሶራለከ በከስርኒት ትገጌ ሰማጅሩ ፉልድራ ከጅሩ ድሬ ዋሽንግተን ሞል ጀደሙራ ገባሳኑ ፈርገኩኖ
ባባሮቶ ለጀርኸን አንሶራለኸቲ ናምዲዳም ጫላ ትራት ወልድርጎም ኡፍንጀለ ወለቡሳኒ ለማልታፍ ለማንሱን ለንድርጎ ሜጋነ ለማት ሆምና 40 ሚሊዮን ዱ ትፍታተት ትጀለ ወለምቢስ ናም ሚሊዮን ኩርኝ ህዱ ባይፍለት ጃርስ ገነ ትሮባታም ሰደቲ ጆ ባይደን ትሞይ ኢታንቱ ሳሰነተር ካሊፎርኒያ ከማላ ሃሪስ ዱበርቲ ጉራቲ ጀልቀባፍ ኢታንቱ ፕሬዝዳንቲ ቶልፋቴት ኢንፍለት እሱ ወሊናር ኡመት ሚሊዮን ህዱ ከቴሌቪዥን እንዳ ወዱረት ባህነት ገነ ፍራንዶ ፋሜሪካ ዱጉማምቡልቹ ፋኸተን አትነቀርቃሪ ጀቻ ዋግት ያመተን ገመቹፍ ቀወዳናኒ ፍሪምቢ አፉፈኒ ባንዲ ፍስር ባንሲ መተን አሜሪካን ገመቹ ተና ቀልቢ ለማን ልፈፈት ነገ ምርጋቤታው ፍየገጫ ኮሮና ፍጀጫ ወላንቀጫ ትጅረን ዱሪ ጉያ ከና ከና ሚሊዮን ህዱት ዋሽንግተን ዲሲ ዱፍ አርዳሞ ወመዱትና መንግስ ኤግሚሎቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፋቲ ቶርባን ደብርኸስ ፍላኑ አሜሪካ ሞርማኒ ኮንግረስ አሜሪካ ባፋታኒ ዋን ህዱ በለሰኒ ነምሌ ነርክሳኒ ትሉቡ ዳቢያሲ ተሞ አሜሪካን ጀላጉባል ለላፈገቹ ጅርት didiballa Washington DC National Mall harefu Facebook rat nagar sisun chufa rikan gugurda waltin takkan chufa karam babur lafjal yaullen age guddan chufa jer laf president oti tkhahatan sun US Capital Dallas bilati fi siginggi qarqab dufi simintu gugurdo chufani urani America humidi damishan yegujer Joe Biden arbe safa aqtetin karor biyan bulchulle himat president Trump kopiga machu tandufu batulle خلي فيديو ورابني رت ارغدا برفت مقال له دوبات فيديو خلي دوبات خيسات بولچينس امريكا هاراي تربان كان خيس موتو مفرتو اكني نغا امريكا يغوف بي يغدس واكرنا فيت
This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe
جرين امريكا قدو جابيسني بري امريكا وران لابسني غن كن خيساتي برم كن خنا موتو مخيه تنتول تشي ديفارس Donald Trump amala afada American gane dibi tokof jata ma khisa qabaten ben ka presidentin namismo ABC motum matkhnu diset braden bar presidentum masate Trump wan hedun imatan komtaate fuyu Donald Trump ya yu motum marrafurani Washington DC bay presidentote America armandura sadi ka kisa namsadi John Adams barkum tokof dibi sadeti tokhes John Quincy Adams barkum tokof dibi sadeti fidda misagali khes Andrew Johnson barkum tokof dibi sadeti jata misagali khes Trump par damo gana manu DC bay yu foki sadi so man motum man kenef White House rangadlalu khara gamsuni barrefam barkum la mafdi dami tokko president biden jed sunark inni faate godan biden if kamala harris faati khakhatani motum mafudatan sirbitu farsitu le guya gamachu khanati ayu yaman jennifer lopez lady gaga amanda goldman andrea hall greg brooks namedu warifaru yaman ille namaka baba amanti christiana leo odonovan fa acha bo yamanti motum ma biden faati waqi ammataf
donald trump ganna fran wuji safitate ganam han dc bay ditu yura andrew gay jennane war bay jaga sufi guddo sangalate fadde jet
thank you very much and we love you and I can tell you that from the bottom of my heart
ganna fran walin dabarsin wan jajjabdu walino jenne isani fmatiti hujjatto ti cufayu galate sani galch wan guddo jabdu hujjatten jartinti jarti wan jabdu hujjat jere fars
our first lady has been a woman of great grace and beauty and dignity
Justin President Trump Melania Trump len ward yegger sarufen edu galate fet
Thank you for your love and your support
Melat khisan indedu jet waqsan yamadda waqbi tane bisin laftane bisin isani jofe bisin najet President Trump gannu fetti wan edu farfet waran America erde bine jarre jabesin gibiri sani dikkesin corona dufmale biitana wan edu qarqar bulchin sara hanalle wan edu lafkhinet indabar akid deebinufu inum deebinaajed
a goodbye we love you we will be back in some form
Joe Biden in presidentum ma filan kunene ardgana manamante kristana Matthew tullek itane tammo congress america dabr fulatta hatumba guya safa walqitte tammo khakhatanitte presidentum ma fulatan igi khatani raba andubatti oran america kananno sunjur irreya anilalan erlington national cemetery fula oran america tawala nam america gurda fa tawala na chidaqanitene awwal namajal darara khan achindubatti president biden efi kamala harris ulfinnan white house gessen hardagalgal khan president biden wan armandura president trump hojjate hajaj anshar chinetane tammo galgalum khan itigafataman biro de fanno white house wan motum masarat ibsken itanani galgalum khan ammo celebrate america kopiga machu america ulfesin jeru sunid dabran galgalum khan gar halkani gulammo white house khessa man blue room jeran khessa ummatat gadbayetene otum markad defate white house jiraachu salle biyettim
bar motum masatin tokum america jere bafate kopiga machu tan presidentot america barack obama george bush fi bill clinton fan lindi trufan biden namgan ni shanta machal siyasa america khessujjet
tanchufa tulcha corona tudula motum maye yabacha maga dansa america na dunya radab tijeran kan debi fachawjet Bulchotana ganna frandu fakhisati jabennaf lafin ratar ganini man radoni vio e fan automotive ansora lake kopin mudamu president america afurtami jayeso washington dc ra
kadaga jirtanas washington dc ra kadabru radio sagale america saganta fan automotive guya ray united states president haraw mudatte batilim murasni deenye dabran walade fannaf o karan ka guta metro biye kana kesatti lamiwan america heddun filanno injifachu joe biden infudanne president charan wogota fran ufanif america wogano fjiran joe biden sena kamya kakaban ka carolin persuti gabaste tigist gamme akkar magadit gababenan desit
people of this nation have spoken they've delivered us a clear victory a convincing victory
ummanni biyetana ejennosa nubeksise injifanno ifafi amansisa tenuken
bahin filanno mirkanifamu dadaburra joe biden kana jechuudha guyyaa afur eegutu isaan irra ture. Baayden kanaan jedhan sadaasa torba ture. Haa ta'u malee pirezidaant Tiraamp bahii filannoo pirezidaantummaa fudhachuu didanii deeggartoota isaanii hiriirsuu itti fufan. Dhimmichi deeme hokkara mana maree Ameerikaa irratti godhameef sababa ta'e. Ergasiyas Capitol Hill manni maree Yuunaayitid Isteets buufata waraanaa fakkaata. Poolisoota hedduutu miseensota National Guard yookanis immoo waardiyyoota biyyoolessaa 25,000 of keessaa qabanitu gamoo san marsee eegatii jira. Waltajjiin sirni kakuu itti geggeeffamu namoota bakkicha laaluu dhaqanirraa faarumaan fageeffameet qophaa'e. Tiraamp nama umrii isaanii guutuu hojii daldalaatiin beekamani. Baayden garuu nama siyaasaa gama kanaan muuxannoo bara dheeraa qabani.
Waan raajii ta'een dubbachuudha deema. Akka mootummaan hojjetu gochuu sirriitti hin beeka.
Joo Baayden oggoota 50 sadarkaa adda addaatti filatamanii hojii mootummaa keessa turan. Bara pirezidaant Baraak Obaamaa aangoorra turan immoo itti aanaa pirezidaantii ta'uudhaan oggaa 8 tajaajilaniiru. San dura garuu kutaa Deeloor irraa senaatarummaaf yeroo 6 filatamanii hojjetaniiru. Yeroo duraa Baayden senaatarummaaf filamanii ji'a tokko booda haati warraa isaaniitii fi intalli isaanii daa'imni xinnoon balaa konkolaataatiin lubbuun isaanii darbe. Ijoolleen isaanii dhiira 2 immoo balaa saniin miidhaa guddaan irra gahee hospitaala galan. Senaatar Baayden guyyaa guyyaadhaan Waashingtan DC irraa gara Deelweer baabura Amtrak jedhamuun karaa daqiiqaa 90 fudhatu deddeebi'anii hojjetan. Sunis guyyaa hunda ijoollee isaanii 2 haadha malee hafan wajjiniin yeroo dabarsuufi. Buufanni baaburaa sunis maqaa isaaniitiin moggaafame. Ilmi Baayden hangafti Boo Baayden jedhamu bara 2015 kaansarii mataatiin lubbuun isaa darbe. Baaydenii fi haati warraa isaanii piroofeesarii kolleejii ta'an Jiil Baayden manni isaanii magaalaa Wilmingtan kutaa Deelweer keessa jechuudha bakka namoonni 70 jiraatan keessa. Jiraattonni magaalattii Baayden ilma keenyaa jedhan nyaataaf dhugaatiin ni jaalatu konkolaataa oofu jaalatullee sirriitti beeknaa jedhanii tarreessan. Amma umrii oggaa 78 Baayden pirezidaantii Ameerikaa umriidhaan guddicha ta'anii hojiitti seenaa jiran. Biyya adda addummaan yaadaa hiddaa itti fageeffate tana funduratti deemsisuudha.
Ragaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti dubartiin yeroo duraatiif barcuma taantummaa pirezidaantii qabatan Kamaalaa Haaris akkamitti mootummaa biyyattii keessatti sadarkaa aangoo guddicha 2 kanatti dhufan seenaa imala siyaasaa isaanii kan Kaatiriin Jibsan gabaaste ammas tigistituu dhiyeessa.
Harri guyyaa Yuunaayitid Isteets keessatti seenan guddaan itti hojjetame. Waajira kanaaf filatamuu kiyyaan dubartii duraa ta'uun mala. Garuu andhumaati miti. Dubartiin umriin oggaa 56 Kamaalaa Haaris hiddi dhaloota ishii gurraacha fi hindiidha. Yeroo duraatii dubartii pirezidaantii itti aantu taatee filatamte ta'uu ishiitiin Joo Baaydenii fi deeggartoota ishii galateeffatte. Barbaraa Peerii Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa filamuu Kamaalaa kana akkanatti ibsan. Mana murtii muummichaa keessaa dubartoota qabna. Naansi Pelosi koongirasii keessatti afyaa'ii mana maree taatee hojjetti. Damee hoggansa gama kanaatiin garuu kun yeroo duraatiifi. Pirezidaantummaaf ta'uu baatullee dubartiin sanyii gurraachaa maatii biyya biraarraa jireenya fooyya'aa barbaaduudhaaf gara Yuunaayitid Isteets godaanirraa dhalatte sadarkaa kanaa gahuun waan
guddaadhaa
jechuudha. Haati Kamaalaa biyya Hindiirra'e abbaan immoo Jamaayikaarraa lachuu barumsaaf gara Yuunaayitid Isteets dhufan. Kamaalaa nan dhalattee guddatte magaalaa Ookland kutaa Kaaliforniyaatti.
She's broken so many glass ceilings for so many women.
Dubartoota hedduudhaaf gufuu baay'ee karaarraa kaastee fitti. Kamaalaan yuunivarsiitii gurraachotaa qofa Waashingtan DC jiru Howard University irra erga eebbifamtee booda bara 2004 magaala San Franciscotti haadha alangaa ta'uudhaan filamte. Angoosaniif illee dubartii duraa turte. Achi immoo bara 2010 haadha alangaa muummittii Kaaliforniyaa taatee tajaajilte. Karaa biraatiin bona darbe kana mormii mirga lammiiwwan gurraachotaatiif falmuudhaaf Yuunaayitid Isteetsi keessatti bahamaa ture. Namoonni namni tokko hojii Kamaalaan yeroo haadha alangaa turte hojjette kaasanii ishii qeeqa turan. Murtii du'aa laalchisee ilaalchi qabdu walfaalleessaadha. Akkasumas poolisoota qajeelfama cabsan adabuu irratti dadhabbina agarsiisteetti jechuudha. Kamaaladhaaf seenaa galmeessuun haara miti. Kaaliforniyaa irraa seenaatarummaadhaan filamuudhaan seenaa biraa galmeessiteetti.
It's important that people see people in power that look like themselves.
Namoonni warra isaan fakkaatu aangoo irratti arguun isaaniif baay'ee barbaachisaadha. Abbaan warraa Kamaalaa Doug Emhoff jedhaman. Kamaalaan waa'ee ijoollee isaa an haadha biddeena taatuuf akkasumas ijoollee obboleettii ishii an adaada taatuufi haasa'uu jaalatti. Egaan akka itti aantu pirezidaantitti yeroo barbaachisetti pirezidaantii bakka buute hojjechuun hojii bu'uuraa Kamaalaa eeggatu ta'us seenaa addaa galmeessaa jirtu kana gama kaaniin illee itti fayyadamuu malti jedhu xiinxaltoonni. Addunyaa irratti dubartii biyya ofii Yuunaayitid Isteetsi bakka buutu. Kanarratti garuu asuma Yuunaayitid Isteetsi keessatti illee kutaawwan irra deemuudhaan fakkeenyummaa hojiishii agarsiisti jedheen yaadaa jedhan Baarbaraa Peerii Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa. Masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Waayit Haawus keessatti hojii dhimma addunyaa guddaa kana qabachuun Kamaalaa qehee akaakileef abaabilee ishii biyya Hindii keessatti illee gammachuudhaan kabajamaati jira.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi waggoota 4 dhufaniif kapaartii dimookiraatii irraa filataman pirezidaantii biyyattii 46ffaa Joo Baayidenin hoogganamuuf jirti. Addaan qoodaminsaaf walmuddisa siyaasaa biyyattii keessatti hammaataa dhufee fi sababaa kanaaf qormaataalee pirezidaantii haaraa amma taayitaa qabatan fuuldura jiran akkasumas furmaata isaa ilaalchisee kutaa Teksaas ka jiru Koolin Kooleji irraa Piroofeser Mohaammad Xaayiroo waliin mari'achuudhaaf afeerree jira. Piroofeser Mohaammad Xaayiroo ammaan dura kutaadhuma Teksaas kanarraa barcuma mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsiif dorgomanii turan. Piroofeser Mohaammad yaada keessannuuf kennuuf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan galatoomsadha.
Isinis naaf eeruu keessaniif galatooma.
Piroofeser Mohaammad, bara mootummaa pirezidaant Tiraamp keessa gama siyaasaatiin uummanni Ameerikaa akka iddoo addaan qoodametu dubbatama. Keessumaa gara boodaa kanammoo gara hokkaraatti iyyuu ce'ee amma waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan seenuutti ga'ee jira. Kanaaf sababaan maali jettanii yaaddu? Akkamitti ilaaltu?
Kuni gaafii gaariidha. Asiin kun guyyaa san ta'e malee adeemsi isaa ka ture guyyama pirezidaantii isaanirra Tiraamp. Waa'ee immigireeshinaa kan hedduu haasa'uu turanii namni seera malee biyya kana seenee biyya nurraa fudhatan jedhanii karaa akka taaneen namatti waan akkasii himanii nama kakaasuu turanii. So guyyaa Janwarii 6tti hiriira nama yaamanii White House afutti haasawaa godhanii achi booda haasawaa wayita fixan. Deemaa cabsaa seenaa hin jenne kana namni beekuu qaba garuu. Deemaatii mana maree dhaqaatii guyyaa san sagalee takka vootii sartifaayi godhanii maatama itti dhahanii fudhatama kennaniif guyyaa san akka fudhatama hin qabne godhaa jedhanii nama gadhiisanii namni ammoo jecha isaanii san akka birooti hiikkatee deemanii mana marii cabsanii seenanii balaa guddaa ga'ee namni du'ee nama sadii oltu du'ee. So kuni waan isaan guyyaa san waan ta'e utuu hin ta'in achi dura politikaan isaanii keessaa'u. Waa'ee immigireeshinaa kana waa'ee uummanni adiin bicuu ta'uu biyya kanatti waan hedduu waan dubbataniif gargaarsa hedduu illee uummata gosummaan deemu kanarraa waan qabaniif wanni sun ka ta'eef waan kanaa fi wanni tokko of eeggachuu qabnu namni isaanii pirezidaant Tiraamp voot godhe cufti nama gosummaan deemu nama jibbu jechuun dogoggora keessa nama seensisaa namni hedduun poolisii isaanii ka ikonoomii jaalataa poolisii isaanii ka. Daldalaa hin jaalatanii keessaa'u isaan chaayinaan akka gartee Ameerikaa hin hubne hin miine wanni isaan godhan waan hedduu waan isaarraa jaalataniif namni hedduun kanaaf isaan deeggara garuu garee tokko tokko jira warri gosummaan nama jibbu isaanis president Trump garee kana lakki ani hin barbaadu deeggarsa keessa hin fedhullee jedhanii dubbachuu takka hin dandeenye yookaan hin feene wanti sun namaa hin galu. So dubbiin hedduu wal xaxxuudha. Waan gaariillee hedduu dalaganii booda irra balleessanii hantuunni dhalee dhalee eegee yoo ga'u qiixa jedhan san amma isaan ka beekamuuf deeman waan janwarii jaha ta'e mana marii Ameerikaa cabsanii seenan 18-12 ta'e wanni akkana gaafa Ingiliiz Waashingtoniin dhoofte achi booda ta'ee hin beeku. Pireezidantiin Ameerikaa tokko warraaqsa mootummaa Ameerikaa irratti oofe jechaan waan haara waan ajaa'ibaa tokko waan namni hin eegin. So kanaan yaadatamuuf deeman.
Egaa akkuma jettan wal muddisa hedduutu jira. Mormiin dhiyeenya kana waa'ee bayii filannoo irratti geggeeffamaa ture. Egaa ammallee ittuma fufee jira. Pireezidantiin amma taayitaa gad lakkisan Doonaald Tiraamp illee agarraatti injifatamuu isaanii waan dubbatan hin qabani. Arra sirna muuda pireezidantii haaraa irratti illee hin argamne. Waa'ee bayii filannoo sanoo akkamitti ilaaltu siin akkaataa itti murtii waa'ee filannoo kenname jechuu kooti.
Ameerikaa keessatti akkuma beeknamo sagaleen ka kennamuuf ka laakkaamus qabaleen piriisinkti. Filannoo hatuun biyya kana hedduu rakkisaadha. Yoo piriisinktii tokko hattillee itti bahii isaa waan jijjiiruu miti yoo hedduu. So sagalee hatuuf qabaleen hedduu wal ta'uu qabdi. Kun ammoo hedduu rakkisaadha biyya kana maaliif akka guddaa waan ta'eef tokkoffaa lammaffaa waan hin aadeffatin aadaan akkasii hin jiru Ameerikaa kana keessa. Yoo san dabre ammootu. Deeggartoonni fi xabaqoonni abukaatoodhaan pireezidant Tiraamp waan kana mana murtii geessanii manni murtii laale warri daanyaa hedduun jara ammoo ka pireezidant Tiraamp mataan isaanii shuuman kana laalanii ragaan hin jiru jedhanii ofirraa deebisan. Manni murtii guddaan olaanaan Ameerikaa supreem koortiinis waan kana hin laallu jedhe waan manni murtii gada'aanu jedhe raggaasise. So eega manni murtii kana jedhe akka na fakkaatu namni. Fudhachuu qaba. Nan wanni tokko ati jetteef qofa dhuga jechaa miti. So waan ragaan hin jirre tokko nu jala haatame deeggartootumaa fi pireezidantiitu dubbata malee ragaan hin jiru. Kanaafuu akka hin hataminiititti fudhachuun barbaachisaadha.
Kanuma wal qabsiisee Ameerikaa keessatti dubartiin tokko sadarkaa ittaantu pireezidaantummaatti filatamuun kun ka jalqabaati seenaa keessatti. Kanoo akkam ilaaltu waa'ee ittaantu pireezidaantii Kamaalaa Haariis sadarkaa kanaaf filatamu?
Kuni waan guddaadha. Dubartiin asiin dura itti aantu pireezidantii taatee filamtee hin beektu. Pireezidantii taatee illee hin beektu. Kamaalaa Haariis dubartii ta'uusii qofa osoo hin ta'in nama adii miti. Abbaan isii Jamaayikaa, haati isii Hindii irraa dhufte. So kuni waan guddaa. Dubbii sana tokko dhukkuba amma koronaa kanatu waan gadiqqeesse na fakkaata. Kun ammootu waan ajaa'ibaa waan naadiraa pireezidant Tiraamp deeggartoonni isaanii janwarii jahatti mana marii Ameerikaa cabsanii seenan sun oduu guddaa ta'ee akka gaaddidduu waan kana irratti xiqqoo uwwise malee dubartiin itti aantu pireezidantii Ameerikaa ta'uun waan guddaadha. Kuni maal mul'isaa biyyi tuni biyya abdii namaa kennitu. Biyya gartee namni gurraachillee Obaamaan pireezidantii itti ta'e biyya dubartiin gurraattiin itti aantu pireezidantii itti taate. Rakkinuma jiru kanaanu Ameerikaan ammallee waan itti bikkan hin qabne biyya addaa takka jedhee fudhadhan. Warri amma Ameerikaan akkana laala Ameerikaanu gartee sagalee hatanii maalii jedhamtun jara ammoo yoo laalte biyya Ameerikatti as dhihaattuumi uma tokkoonu.
Amma gaa wal mormiin baay'ee o'aadhaa akkuma gartan amma eegumsillee heddummaatee mul'ataa jira. Naannoo Waashingtan DC'ttis haa ta'u bakkawwan adda addaatti kun. Siyaasa egeree Ameerikaa irratti hammam dhiibbaa qabaataa? Mootummaa pireezidaant Joo Baayden dhimmi kun hammam danqaatti ta'a? Hammam qormaatatti ta'a jettanii yaaddu?
Yeroo gabaabaa fi waa lamatu qormaata guddaadha pireezidantii haarawaaf. Tokkoffaan dhukkuba koronaati. Kun qormaata guddaadha pireezidantii haarawaa. Tokkoffaan san lammaffaan ammoo biyyi tun qoqqoodamtee jirti. Pireezidant Tiraamp nama 70 million isaanii sagalee kenna. Deeggarsa qabu. Ummanni kun cufti ammootu ummata gosummatti amanu jechaan hin danda'amu. So ummata kana hawachuu biyya tasgabbeessuun dalagaa guddaa barbaada. Akka na fakkaatutti pireezidantiin haaroofni Baayden yeroo isaatitti filame na fakkaata. Asiin dura Baayden akkuma yaadattan pireezidantii ta'uu fi dorgomee ture hin milkoofne. Garuu amma gizee isaatiin waa milkaa'e na fakkaata.
Tarratanumta boriitiin waltajechaa nagaa jenne nagee ansoraa laqeeti. Sagantaa faana maaraatti ta'an.